downloaded from ilovezedmusic.com.
Criterion Music. Alaji.
Waleli la maume wa mano winga kutemwa fefyo wawa. Lesana mkwa kupela pandunga walombala suka. Papita fyo mweshi umo tuwa mwona fye mwachinja. Mwatawa ume vanumba vamo vene tabate mwano mutima. Mushanga mashi wine fila yo mwala ndide kalika shinifye. Mwasanga kuwa mite mwamwaluba mutuwebe kona ifwele lotumfwe. Akasuba kawama fye kumubididi ya ulimu mpepo. Alichishinka chali afya pantubu fili mwevu letenseko. Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe. Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe. Imyaka shafule po wapu ila masambili lobo. Nchitoto shimoneka walesho kupushinga takasanika oya. Lesa hakuimia kali walika nomba niwe buwana oya. Fiali chinja niwe paya walila menshi kushida wale chula. Alando mfwe chikongo na ine pantusha ishiwa mutime fofwaya. Alaka suwa kawama fe kumubidi nila ulimu mpepo. Alechishinka chari afya pantubu fili mwevu letenseko. Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe. Tafifule fifwa yo mutima iwe tafifula awe. Mbembile, leke, leka mbembile.